Be your girl, you know my shoulder.
Vicky Pandas.
Anytime you feel alone, baby, you can call me your soldier.
Nadia,
kuwachewe solo.
Mapenzi matamu bana, sijazoea kubembelezwa, unavondekeza bwana. Tupendane nikupe wana, kina Safari na Lola wakuite, na wewe baba. Ni vingi tumepitia, matusi na wivu nimejionea, nikavumilia. Jina na pesa nilizopata, na mimi nikakuvimbia. Ila kwako sitoki, nishapata wakufa kuzikwa mwenzangu, kwa kweli siondoki. Jamani kupendwa raha, raha. Kupendwa na wewe Ali, kupendwa raha, raha.
Jamani kupendwa raha,
raha.
Kupendwa na wewe Sheri, kupendwa raha,
raha.
Hey, oh, oh.
Love is a beautiful thing. Ukipata unayempenda, wala is a wonderful thing. Baby, Nadia, my beautiful thing. Kwa penzi lako mimi nimeloa, na kukunda my baby. Yeah.
Forever my baby, ah. Tofauti zetu tuziweke kando, ukinywa chata daddy, ah. Baby, yo, yo. Milima na mabonde, ah. Nimepanda nikashuka, bado minarudi kwako, ah. Minarudi kwako, baby.
Jamani kupendwa
raha,
kupendwa na wewe Sheri, kupendwa raha,
raha. Jamani kupendwa raha, raha. Kupendwa na wewe Ali, kupendwa raha, raha.
Baby, you can lean on my shoulder. Anytime you feel alone, baby, you can call me your soldier. Sitaki nikuwachewe solo.
Jamani kupendwa raha, Nadia, nikumbatie baby, kupendwa raha. Ay, mama, mama, mama. Kila minapendwa raha.
Isiyopitiliza. Vicky Pandas.